Bad.
Bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose, nyamara wowe hogoza n'ubu ntabwo uragahinyuka.
Yeah.